Yeah. Word.
Kendo.
Umenitumia vocha, ndo nataka tu nikupigie wewe. Eti kisa mikuacha, nikipita ndao nirushie mawe. Mi baby ananipenda, tukimuuliza mbona anacheka. Eti kisa nakawawawa, unadai uvijui vigodo. Muda umekata, naruka na yoyote na empata.
Pata.
Nishaji pata, chawa ukinisogerea na jizimodota.
Fujo, 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 acha fujo, 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 acha fujo.
Tangu upate ka pension, basi tungi unaagiza kwa besen.
Fujo.
Punguza promotion, kumbe ramchina, hauna kitu boshen.
Acha fujo.
Nilidata na reception, kumbe siyo natumia roshen.
Fujo.
Ni answer ama question, unaniuliza kuhusu direction.
Acha fujo.
Muda umekata, naluka na yeyote nitae mpata.
Pata.
Nishajipata, chawa kinisogelea na jizi madata.
Pata.
Fujo, 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 acha fujo, 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 acha fujo. Acha fujo.